Drama or the bed.
Maji ya shingo, mwenzako na tapa tapa. Mimi na wewe mpaka kifo, milele siwezi kukwacha. Siku nikipiga bingo, na sisi twamie tabata. Usijeleta mazingzo, nikawa teja nkadata. Sina kitu unanivumilia Bindinde kibaba na kujazia Mwenzangu sinipe kidogo Na penzi usije ukanipimia Kaje ni parobo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Mina we
Kila siku mandondo dona la kupima
Mina we
Na wasiku ushero mambo ya tatikiwe
Mina we
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Unaka mchongo nasikilizia Vumilia nitapata Tuijenge familia Yapo tuinue kibanda Wezi Kimbilio, itaniuma roho Ukiondoka baby wena ukango Bindinde kibaba na kujazia Mwenzangu sinipe kidongo Na penzi usije ukanipimia Kaje ni parobo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Mina we
Kila siku mandondo dona la kupima Kushero, mambo ya tatikiwe
Mina we
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Kama nikikosa tulale bila kula baby Kila siku mandondo, dona la kupima Kushero, mambo ya tatikiwe Kweli na kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
KC Records